asawere noga e jeɗɗi lewru février hitande 2021 sakkiraɓe heɗotoɓe studio tamani one bisimilla heɗade kabaruji kertanaɗi sukaɓe jokkolɓe ɗi min Ousmane Ñaly Boule Oumar Way Galo gooni noon ɗo baru bisimilla aɗa selli
basufu waɗa e Ñaly Boule
eyyi heɗo woni ko woni toon hannde
kabaruji ɗiɗi kewi toon Ousmane Ñaly Boule kawtal fuɗɗili leydi men indi joyigal dow yurku yurku kawrtal joyoɓal ko yar sukaɓe jokkol ɓuynai joyoma anle ngal ɗo kawrtal yewtere meɗen noddirte mini magne e jaram fato sewari to ko sukaɓe gondi e dorbaji toon motongaji wattu jonon gaɗa timmine birki sembe cali
baro en puɗɗiran kabaruji ɗi haalde haala yambere joɓerde pawine dow kabaru sukaɓe jokkolɓe ƴumminiɓe haɓude yurku yurku
ko yaata sukaɓe jokkolɓe ɓuynai joyoma iwruɓe leydi tatteji ɗi fole leydi meɗi indi anle ngal ɗo kawtal kowoni fana muɗum fa pewta e ɗiɗo tiɗallaji
o imma dara fedde ɓe noddirta communauté de pratique en matiére de lutte contre la corruption CPLC humcani ɗum hoore kañum e gollidiɓe muɗum ɓe jaran joni ñono ley région Ségouɗo temede temede guɓe joguiɗe kaɓorɗe donsankoɓe e fulɓe kolitiwide joppan kaɓorɗe ɗe
ɗiɗo anniyaji ɓe ɓami ɗum caggal ko ministre kumniɗo kabaru dewrital le leydi meɗen ndi yetti le nokku ma
ɗe guɓe ɓami aadi selde e baasi ɗum waɗi yesso kanankoɓe e o nokku kañe sayiɓe cercle o ngal kawrital waɗan fa baasi tima le o nokku conseil local de la jeunesse ɓe hakkilo muɗum keɗeɗen kanko nodirteɗo Abdoulaye Doumbia o won e conseil local de la jeunesse ñono an Oumar Waygalo Diatti noddi o keɗe ko wi
immadraji waɗaɗe hannde ndi yo hunjude torraji ko hewti en le laamu ñono ɗo saabu dena torraji waɗi wakkati ɓettiɗo on de caggal ngal kawrtal ngal mais ummotomi yettoto laamu on mi hollita laamu on caggal hanne fe goto hewta fe goto kasin caggal hanne don 5 fu susa fellude pulla kasin fulɓe ndu holliti hannden caggal ngal kawrtal kayndu yoppan kaɓorde mu ende saabu dena ɓeɗa kaaja kawrtal wara
ɗum naɓatan e kabaruji minimag yewtere meɗen mini makka yontere nde e jaran sévare ɗo sukaɓe hewɓe gondi wadde joni donnugol ko ɓe mbiyata kata kata ni
le majjun ɓeɗo sukaɓe caggal ko waydi ndenagu mata toon ko hewɓe mabɓe nayiriki oɗo banggue Ñaly Boule
noon jaati baro himɓe nokku o kañ kay kolliti wiide torraji kewɗi e tiɗallaji ɗo ni jomɓen kata kata ni ɓe gaddata fa ɓeydure ɗen faam anni ko keɓeniɗa hen toon do faccitago Mamadou Samaseku
batte oɗo golle o minen mbawi jaati daranade hajuji amen e ɗi kuruji amen ɗum ko holliti donnowo kata kata ni to sewari toon ka ɗum fo tawede holti wiide laji nangodi min keɓa dawdi yaade ley guure ɗo sato minen jogui tellaji sato donno caɗele ɗo hakkude amen e police aɓeɓe e fuɗɗode muɗum minen keɓanon kalisi jaati ka wakkat joni o donnowoɓe kewi minen mbawno yaade fa le brousse nden ka joni batte wayde ndenagu minen kula yaade toon ka ɗum fof tawede kay minen keɓa cogu soma amen albarka Allah minen keɓa arsugu amen kay so banggal jamare nde jettiɓe noon sanne garal ngal kata kata ni le gallure sewari toon wakkat joni kay heɓo mabɓe haaɓi batte taguji donnoɓe ɗiɗo motoji ɗi anda saraji laawi lollirɗi code de la route ɓe donnan no ɓe jiɗiri ɓe jattata ko fay hunde ɓaman ɗum yimɓe hewɓe dow motoji mabɓe ɗi yo gonga garal ngal mabɓe nafi jamare nde ka taguji mabɓe ɗi latiki sababu goto foof nimsi golle mabɓe o ɓe ɓama vitesse sanne ɓe ɗala ɓe jaafa ɓe daro ndenno ɓe sambini accident ngaji batte taguji mabɓe ɗi andan darande kata katani le transport le sewari toon no mawni sanne e wi syndicat kamɓe donnoɓe kata katani sewari ana le gallude nde wakkat joni o ko ɓuuri temeɗe ɗiɗi moto taxi ɗum woni ko Oumar Waygalo heɓani studio tamani le ko warti iwde sewari ko
yambere ɗiɗo ɓerde ɓe noddiri festival agna fuɗɗi alkamisare ƴaɓɓende to kulikoro to baro
a wofo e fe Ñaly Boule le majjun guɓal ngal ɓe noddiri toon wala ha wattu joni ɓe gondi e famminde sukaɓɓe hono ko nayiri banggal ande kese ɗe
Waygalo fanda mudu e wi huncaniɓe ɗum hoore yo fa sukaɓe ɓeydine faamu dow kabaru ande kese ɗe hawruɓe hen ɓe jaati jitti o immadara fa ɓeydore ɗen faamu anni ko Moussa Malle Sisoko heɓini en
e wi horojo heeƴo golle wala ha ngal ɗo kawrtal yo dow huncangol hoore yewtere télé nongu nawtorte no hanniri e kañe kaake gollirɗi télé travail keɗana jeenabo sidibi kanko woni horojo ngo heeƴo
pour ce festival
sifa ekkintingol ɗiɗi min kuncani hoore wonande ngal ɗo kawrtal ekkintingol dow ko wiyete zoom accéléré fawiɗo no zoom o nawtorte le réunion ngaji ande kese e kala gueɗe google ana wori ɗum ko wiyete plateforme ko nortorteɗo le batuji min landini noon kawrute to bamko toon holno min mbowirini hitande foof kulkuro ɗo ɗum noon mi ekkintini jokkolɓe yogaɓe banggal natte e ko nande mum en ana wori ɗum holtingol natte le deɗe kewɗe garɓe hawruren ɓe jetti sanne gol ekkintingol ɓe holtifide ɗum gol latto sababu sembinde bawɗe mabɓe e li oɗo aduna naturgol ande kese keɗana Ibrahima Diko goto yawruɓe ekitingol ngol min beltanke ɗum sanne saabi no alahaali cellal wurdi wakkati joni o ana hani naturgol ɗiɗo kaake gollirede yirwine min paami ko heewi dunde le ekitingol kanko Yakuba o ɓeydade ɓeeɗo jokkolɓe kulkuroɓe woɓɓe ɗum no iwri ngallude Bamako gawo e Tumbutu
wona haala muɗum ñaali buuli so wiyama ko heli tan minen jamɓe ɗo kami tawe tonde hanke hoore muɗum ton gonnomi a yeyi
bisimilla
anioejugogo
bisimilla kori weli gay on jaati ɗoɓe mbi yambere sappo ɓerde ɓe noddiri festival Djibi e Nadu festival de la Guiriade on noon kabaru te duppaɗa no wondi e wadde watta joni o
a woofo e fei ñaali bulle on ɗo wotto hewɓe iwri le leydi meɗen ndi kala ko kajaɗa ko duppa fo sa yettiki toon a heɓan jamma hannde dumiɗo waɗima toon invité sa yerriki yaade kay
bisimilla baro
ñaali miɗen daari nokku noddirteɗo festival de 50 unaire ɗo Bamako ɗo ɗo kawtal sappo ɓal koɓe noddirta festival Djibi wondi e wadde sa ƴeewi ɗeɗo nokkule kikiɗa ko o jamare nde ana heewi toon sanne duppoɓe tewuji e duppoɓe liɗɗi kañum ko nandi e muɗum si tewuji ɗi faɗa soyno le oɗo nokku ñaaliɗo darimi wattu joni o kamɓe sottoɓe wonɓe tonɓe ɓe mbi kalisiji kewɗi ɓe gondi heɓude le hen goote mo landima le on ɗo wattu wi ko wadduno hecci hankken fo timmini wi kikiɗa ko ɗo ana yeeli timminde hono ko waddi ko ɗuye tawede fo jamare hewne yettotone toon nde woɓɓe mabɓe kay collectivité festawmo tew o omo weeli sanne kañum ko sottete toon ko e pongue mabɓe ɗe ɓe mbihi coggu o kay wona ko yaafi miccitiɗe wiide festival Djibi ɗum timman lenoka e jetti lewru février ndu
e caggal festival ngaji ɗi heɗoni ko yambere e janjireji gondude le cakkite yontere nde baro
awi waɓɓe kolliti wiide ɗum woni kanko noddirteɗo kinkeji o kikiɗa ko waran tawede ley nokku noddirteɗo stade 26 mars wakkati noka e goho yamde
ay en jaran joni kabaruji haro calɗi tirage au sort woni hanɓe fidde kane e 17 ɗum e kiɓɓina e duuɓi sappo e jeɗɗi waɗama alalbare ƴaɓɓene nden nowak sotto mali won les poulsé ana tawda cameroun sénégal e afrique du sud
noon wori ñaali buuli kanko ekkintinowo sukaɓe mali ɓe o hollitiwide wattu joni ɓe gondi lanninade ngal ɗo kawtal keɗɗemo kanko noddirte demba mamoudou tarawore o kanko ekkintinowo kuɓal mali ngal kono sifido
keñal won komin naati ele interna min dawri heeɗo golle ngo no mbawirta hinnade entraînement beeten e kikiɗe balɗe ɗiɗi arandeji yontere ndenno so allah jaɓɓi joni kay min gara mi piya dabare wadde match amikongaji caggal leydi ndi piyoɓe na heppanni kawrtal ngal andonno ngal ɗo kawrtal na jogono min nafa sanne
miccitide wiide boro yambere nde waɗan ƴiwde sappo e tati yaade capantati e goho lewru mars warundu ndu championnat national ligue 1 kañum ndu fuɗɗitille cakkite yontere ƴaɓɓene nde match ngaji kewɗi pino
aywa yoga e jababuji ɗi anni ɗum woni ñaali buuli e mbiyen as ñana kañe COB kawri ɗum laatiki de
baru ɗum waɗino asawere ƴaɓɓene nde ɗoni nde alan nden noga e goho lewru février nde ispace tappi as black star D1 e baru ñalawma ɗiɗoɓo ɗum du heƴoji muɗum dokkama e jamma ko o wattu 18h black star waran fida e Bakary Dian e baru miɗa accirani
mbiyen ɗo kalte kikiɗa ko dow kabaruji meɗen ɗi e jootiɓe sane ɗo mbawi tawede le mali fo e manggal muɗum fodde jaafe e nokku ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o grande à l'eau.